maneno. Ila sipo maneno, 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 maneno. Tabia yako mbaya tumechoka. Tumeamua sasa kukuzuta. Umegombanisha wale makaka. Ukapiganisha wale masista. Sasa natosha, tumeamua kukuzuta. Kitani tumechoka, maneno na vyako vibwega.
We'll be right back.